Ilukuluku.
Umhlaba waqala kanjani? Siyafunda esontweni ukuthi wakheka kanjani. Iy'nkolo ey'ningi ezinama-idea ahlukile, kodwa i-science ne-idea yayo. Sikhuluma nge-science ngolimi lwethu. Let's talk science in our own language. Ilukuluku noNtokozo noMasiko Msomi noSibusiso Biyela. Podcast by POC and Cybri.
Okay.
All right.
Yo, doctor, the Big Bang.
Yeah.
Mangicabanga indaba ye Big Bang, angithi sikhuluma ngokuqala komhlaba from the science perspective.
Yes. Mm-hmm.
As shared by a used to be staunch Christian.
Okay. Yeah.
Uh-huh. Which is uh-huh. myself.
Uh-huh.
For the longest time, ngangithi mina akwazi ukuthi kwavele nje kwaqhuma.
Yeah.
And then combustion.
Yeah.
Yeah, yeah, yeah. Kwavele kwaqhamuka umhlaba namanzi.
Kuvele kwakhona nje.
Namanzi nezihlahla. Kanjani?
Yeah.
But ngoba uNkulunkulu is all knowing. Wazi konke. Washo ngezi lakhe konke kwavele.
Yeah.
Wayesethi umpendulo ndaba yakhe umnganami, wayesethi, "Well, why can't we combine the two thoughts?"
Okay.
How is it ukuthi kwakungekho lutho?
Yeah.
God ngekho mhlaba, God ngekho lutho.
Yeah.
And then God creates and he says, let there be, right? From a perspective of religion.
Yes. Okay. Mm-hmm. Okay. God. Okay.
And then Atiena, it's impossible. Uguti, when he was making those commands, it was silent. So he says,
God, do I get in space? No one can hear you scream. God, I come back.
Well, it was on earth.
Yeah. Okay, yeah.
Atiena. Ati, it's impossible. Mayeti amanzi awahlukane nomhlaba kuvela umhlaba omile kube nemfula nolwandle. There had to be a sound, like there had to be the Big Bang.
Okay.
And so that was him reconciling the two thoughts, ukuthi creation from a religion perspective and evolution and the coming to being of earth from the science perspective. Ukuthi there had to be some sound. Why do they call it the Big Bang?
Okay. So
shothi sothini ngezulu uqhumo okukhulu.
Cha. Iyahlekisa le ndaba ngoba igama elithi Big Bang laqhamuka kwakuno science in the 30s and the 40s. Also science ababethi umhlaba wakhe kanjani universe yabo ukuthi kwakuthi kwangekho lutho kukhona idot elincane lonke lelo dot lelo elincane lalinayo yonke i-energy. Nengo nakho yonke into i-energy ye universe yonke yabo. So awucabange yonke universe ekhona kodwa iku full stop. Yabo imagine mawuthatha le tafula leli uligoqe lize libe into encane. Kodwa manje imagine umhlaba wonke ugoqwa ba into encane. Yabo unga imagine ukuthi le nto iyashisa kanjani. So
no.
Okay, imagine ke ukuthi into ikanjalo. So that's basically the beginning according to ilokhunga i science. Into eyenzeka o science babesaqhamuka nalama theory laba ngaleso sikhathi leso ukuthi mabebuka i universe indlela eyiyona, mhlawumbe indlela eyiyona, kubukeka engathi yonke into is rushing away from everything else. Angazi ngakusho kanjani ngeZulu ukuthi konke kuyaqhelelana, everything is eqhelelana from everything else. Yabo manje mabuka
ushuthin mountain everything qhelelana from everything else ukhuluma like from perspective of Pangea.
No, perspective is space. Like if you're looking at the universe through a telescope, yonke into iyaqhelelana from everything else. Yabo mawubuka ukuthi yonke into iyaqhelelana iya expanda kanjalo. If u-reverse isikhathi kwenzakalana
iyasondelana
yabo. So ngokubuka lokho bona babengaqageli nobezi beqhamukela nengane yongane babubuka ukuthi yonke into iyahlehlelana in space.
So umcabango uthi le zinto ngoba ihlehlelana kwenzeke i-explosion basically.
Yes. Uh-huh.
So bezila
zaqhuma. Yes. So manje
so mayiqhuma so they keep.
Yes.
Okay, ziyasabalala.
Ziyasabalala, yes. Ikhona sikubonaka lokho nawe mangase uyithatha i-telescope yakho uyibonela wena uyabona izo zaqhelelana.
Azimile ndawonye inkanyeza imile nawe. But mina when I check for Orion's belt it's always on the same side.
Angithi phela sihamba ngendlela ehamba kancane ngayengakho kuthatha iminyaka eminingi umuntu odedicated.
Imali, mayiqhelela lapho awahlukani ngani like Orion's belt, all those three stars are always together.
No. A few thousand years ago, they were not like that. It takes such a long time that umuntu ophila a lifetime yodwa ngeke ze kubone kuhlukile. Wena uyozushona nengane zakho, abazukulu bakho besithathu besifo bayoze beshona bengabonanga.
Until Orion's belt shifts.
Cha, ngeke beze bekubone lakho. Kuncane kakhulu ukuthatha iequipment elokhu, kodwa asingami lapho. Like kuya expand, kodwa manje expand ngesikhathi esincane kakhulu. I mean isikhathi sithatha like a very long time yabo. So into ababeyibona ukuthi okay, maku expand kanje masubuyisele emumva ukuthi kushuthi khona lapho kwaqala khona i-explosion lapho yaqala khona yabo. So manje babebiza nge-explosion nje ukuthi just the beginning of the universe. Kwabakhona oso-science ababehlekisa ngakho lokho, bayibiza nge-Big Bang.
Okay. Oh, wait.
Manje babehlekisa, yes.
Imak. Mm-hmm. Mabehlekisa, I'll keep that in mind. But okusho ukuthi ngokucabanga kwalabo oso-science bebethi leyo Big Bang yaqala ku-Earth.
Cha.
Okay, yaqala kuleyo Big Bang.
Awusengqale ngisho ngesingisi. The Big Bang happened everywhere. Ayiqalanga endaweni eyodwa.
Okay, so the Big Bang happened everywhere. Kwase kuba nama planets, kwaba nama stars, kwaba nama moons, kwaba nama suns.
Kwathatha isikhathi eside. So, kodwa ngachazela a bit later about lokho. Kodwa so into kumele uyazi ukuthi Big Bang ayenzeka ngendawo eyodwa.
Okay.
Ngoba yonke into ekhona
it was universal.
Yes, kwakuyi Big Bang ngoko kusendaweni eyodwa yabo, so waexpanda kanjalo. Yabo yonke into ekhona yayisendaweni eyodwa encane.
Oh, not just Earth.
Yes.
Mina my understanding of the Big Bang ibithi the Earth came to being from the Big Bang.
Well,
like ukuba khona bomhlaba. No, nje umhlaba ukuqala kwawo wona. Kwaba yi Big Bang. Kwenzeka umhlaba kwa combustion and then we turned into this beautiful globe and then emvakalokho like you understand umcabango wami ubuthi I Big Bang yenzeka la kanti I Big Bang yenzeka
everywhere
from a universe perspective
exactly. Oh. Yes, so that's what happened. So manje ke ngimawubuka indlela they were making fun of it ukuthi ngoba it was kwakuyilokhu ngibabehlekisa ukuthi ngoba I bang ibhenge ukuthi makukhona abantu abaningi bezokwenza ucansi behlangene bebaningi, so wakubizwa ngokuthi i-Big Bang. Yabo kwakuyiphani leyo empeleni. Right,
the so Big Bang.
Yeah, the Big Bang wayehlekisa ngabo empeleni yabo ukuthi amakhehla amadala belungu behlekisa nabodwa ngale science yabo. So into eyenzeka ukuthi baqhamukana nale theory leyo kagcina sitholakala ukuthi cha iyiqiniso. Manje ke igama elithi iqiniso kwi-science lihlukile neqiniso indlela abantu abajwayele ukukhuluma ngayo.
So fact is not fact, it's relative.
Fact is fact. Truth is ilokhunga it's more of a philosophical concept. Angazi ngachaza kanjani kahle lokho ngesiZulu, kodwa ilokhunga imakhulunywa nge-fact kwi-science ukukhulunywa ngento o-science oso-science abavumelana ngayo.
Abayibhekile bayicwaninga.
Bayicwaninga. Kodwa hayi ngokuthi bona bavumelana bodwa ukuthi siyavumelana ukuthi lento iyiqiniso. Ukuthi noma ubani ongayibhekela yena ezakhele yena umcabango engafaka kwi-conclusion efanayo.
Yeah.
Angithi so lokho asisho ukuthi iqiniso sithi effect eyaziwayo acceptekile until kukhona ilokho ngumcabango noma i theory ezoshayisana nakho lokho. Ngokushayisana angisho ukuthi ezophikisana nayo, kumele ishayisane nalowo umcabango noma nana leyo theory kodwa ngendlela ene evidence.
Basically challenge it.
Challenge it kodwa nge evidence engcono kunale evidence ekhona yabo. So manje iwona mcabango we Big Bang law okhona ukuthi sazi Big Bang ukuthi into ekhona.
Okay, imaki. The sun, ne?
Yeah.
Ilanga effect noma truth.
Effect likhona. O effect kanjani ukuthi yeah uyalibona likhona effect leyo.
I truth futhi.
Yes, ungasho futhi ukuthi truth ngoba abantu abaningi baya accept.
Okay.
Mhm.
Okay.
Yeah.
So kwenzakala nike mase kwenzeka i Big Bang indaba yokuqhamuka komhlaba uqhamuka phi like
okay.
Umhlaba ngingifuna now.
Yeah.
Right. Explode.
Yeah.
Fine.
Yeah.
And then we have imihlaba ama planet. Yes. Mm-hmm. Oh, imihambi.
Mm-hmm. Yes. Yeah.
Siba nani nemihlaba ke nama planet.
Yeah.
And then inkanyezi.
Bonke into ekhona nje. Yes.
Mm-hmm. So ekthen kube nezinyanga eziningi.
Mm.
Namalanga amaningi.
Yeah, okay. So the story goes like this again. something else to come on a camera for the Big Bang routine. Got that. It's still Kalong Woodsy, Yenzega, Epic Bang, or ngaleso sikhathi esenzeka ngayo angazi amagama engawasho ngesiZulu kahle kodwa 13.7 billion years ago. Yes, okay, okay.
But who's been calculating? Who has been calculating?
Ungayifunda nawe. Ungayifunda lezo ndlela abakhulekela. Okay, bana, okay.
Calculate away, correct.
Okay, so
13.7 billion.
13.7 billion.
Trillion.
Owaziwayo
kwamanje. Trillion.
Billion.
Okay.
Okay. So it yenzeka. Kwa expander. Kodwa manje indlela okushisa ngalo leso sikhathi leso ayikho into engaba khona. I-universe ayishisa kakhulu ukuthi ngaba khona izinto njengama-planet noma ama-galaxy neyinkanyezi. Yabo, ngokuhamba kwesikhathi izinto as they are cooling down, yabo, as things are cooling down,
kuformeka imhlaba yakhe.
Na cha, ungaqali kungaformeka imhlaba, kwaformeka ama-galaxy, yabo, ama-gas ama-galaxy, yabo.
Milky Way.
Yes, njenge-Milky Way. Yeah. So from ama-galaxy leyo kwaba khona iyinkanyezi. From inkanyezi keke around zona kwaso kwaba khona imhlaba njenga nomhlaba esiphila kuona imhambi.
So basically imhlaba yadalwa inkanyezi.
Yes.
He?
Yes. Nawe yonke into yakhiwe ngayo iqhamuka ku from inside inkanyezi.
Yes.
So khuluma ngakho
ngelinilanga. Ngikoneka manje.
Kodwa. Ungathi yini lokho ungathi yini yeah konke kukuzwakala ngathi ngene kana makhuma le zinto ze science. So manje mawucabanga wena mangazama uqhamuka lokho engisayichazele khona. Mangazama uqhamuka negama le Big Bang ngesiZulu ungathi yini?
Eyimfana. Inkinga yami yabona susuka wa shifting ngqondo yami wayisusa ekuthenini i Big Bang umqondo wami ubufocus ekuthenini Big Bang is about Earth.
Yeah.
Do you understand?
Yeah.
And now learning ukuthi i Big Bang is about the universe.
Yeah.
More
yeah.
than just yeah. Earth or planets.
And the Earth is a very like umhlaba losiphika kuona ilapha esihlala khona ayikho enye indawo esihlala kuyona ngithi. So manje sibone ngathi iwona ubalekile nayo yonke into in the universe. Kodwa umhlaba into encane compared to ilokhu universe yonke. Yabo so thina
which is I guess which is why mhlamba abanye abantu baba nokungabaza ukuthi ithi sodo sikhona
mhlamba angithi phela
akwenza umqondo ohlangene but yaye
angithi sesikhukhumalisile ngokuthi sibone ukuthi thina sincane kunani zezinye izilwane asi consider ukuthi siyilwane nathi siyilwane nathi njengabantu kodwa siyilwane sinjalo sala kulomhlaba iEarth isanda kufika iEarth in the universe sibancane kakhulu yabo masinga sesifike sonke
umagcina. Youngest planet. Uba youngest.
Youngest. Ayilingana onke ama planets akhona in the solar system.
Oh, but it's about discovery. Ukuthi bayibona nini.
Ukuthi bayibona nini. Yes, kodwa ngokwakheka kwezinto, ama planets are the last things ukwakheka.
Oh.
Yeah.
Sibancane ngisho kunelanga nenyanga.
Yonke into. Mangase bafe bonke abantu emhlabeni universe ngaqhubeka njengathi asikaze sibe.
Futhi kungaqhamuka amanye ama planet I suppose.
Kungenzeka sazi. Ngenzeka ukuthi sina sodwa abantu abakhona ngenzeka khona abanye abantu abakhona kodwa ungasho mhlawumbe ukuthi Big Bang isiqhushumbisi.
Hayi ndoda ngeke phela isiqhushumbisi ibomb. It's a big bomb.
Yeah,
bombing. We don't want a bombing here.
Yeah,
imagine ibombu.
Kodwa igama eli right
ngalo. Isiqhushumbisi ama missiles ama like weapons of mass destruction isiqhushumbisi leso. Singathi
uqala komhlaba.
Bengifuna ukusho njalo but ngifuna kube negama.
Ukuthi nali igama elithi Big Bang li wrong ngoba ndabe lebeqaba nge-explosion nada yona.
Ngoba babedelela futhi kwakungelona. But limileke.
Limile
at this point sikhulumele kuthenini i-Big Bang i-concept eyaziwayo.
Yes.
Yeah, so sizothini ke? Sizothi uqhumondalo.
Uqhumondalo. Okay, for
basically.
Okay, singasho ukuthi uqhumondalo umcabango noma i-theory yokwakheka komhlaba. Yokuqala komhlaba. Angithi.
Masuthi umhlaba phela uyabona ukuthi usuyayiphikisa.
Okay.
Iku universe.
Okay, lishona ukuthi lo gama lelo kade lisho manje.
Uthe uqhumo bani konje?
Uqhumo umhlaba.
Hayi.
Eh?
Angisho ukuthi uqhumo ndalo.
Okay, uqhumo ndalo.
Uqhumo ndalo.
Uqhumo ndalo. Okay, asithi universe indalo, asisho njalo.
Basically because it's everything and anything in existence
indalo. So uqhumo ndalo.
Wonke jikelele.
Okay.
Uqhumo ndalo.
Okay. Abalaleli mabenamanga amagama. Abafuna ukusitshela wona, abafuna ukusinika wona, noma abafuna ukuzisho mayelana ne Big Bang, imicabango yakho nokuthi liphi igama esingaqhamonga nalo.
Cela anisipheni igama
le Big Bang. Noma ngu Astro Sibs ku Twitter. Untokozo u
Noma Culture.
Noma ningasithinta ku Facebook futhi manje kwazi ukuthola lapho osibusiso biyela noma siko.
Ntokozo noma siko kusho.
Okay. Sesivala ke oka namhlanje kade nilalela ilukuluku sikhuluma ngescience ngolimi lwethu nisithinte phela makhona nifuna ukusazisa khona noma ama topic nifuna ukuthi sikhulume ngawo sesivala nje oka manje niqhubeke niyo funda iscience ngendlela yethu sisazi science ngolimi lwethu sibonge kakhulu
asiqhubekeni sifunde iscience ngolimi lwethu. A podcast by POC and Cybride.